New Beats.
Myself, sacrifice my prayer, sacrifice my love for you. I sacrifice my heart, sacrifice my soul, sacrifice my love for you. Nilimpenda sesi, yalikuwa mwingi wa kesi. Nikampenda Janeti, yakaletea gastresi. Nikampenda Ami, alikuwa napenda pochi. Kuna mwingine akahitaji ninunulie penzi. Najua kuna mahitaji utayahitaji nikuhudumie. Of course Mungu ndo mpaji, atanipa nguvu nikuhudumie. Nipige show sadia, watu waje wajae na washangilie. Na nikipata pesa vizawadi nipite kujulie. Monica, Monica,
Monica, Monica,
Monica, Monica, Monica, Monica,
Monica, Monica,
Monica, Monica.
It's Love City.
Nawaza labda kwa nini hatukujuana mapema. Oh, kwa nini sija kujua muda.
Monica,
kwa Mungu niliomba mambo mawili tu anitendee. Kabla kunipa pesa nipe kima kiroho inijenge. Nikapitia mitihani mingi ya shetani nipotee. Kumbe uliumbwa kwa ajili yangu Monica, uje unitete. Monica, mama sita, senyorita,
wacha uivu.
Monica, hakika umeshushwa.
Najua
kuna mahitaji utayahitaji nikuhudumie. Of course Mungu ndo mpaji, atanipa nguvu nikuhudumie. Nipige show stadium, watu waje wajae na washangilie. Na nikipata pesa vizawadi nipite nikuchukulie. Monica wangu mie,
Monica.